kubandi hambe apa msabeni ndingamazuthi xo ndiyoyikabao ndoyikela ubomi bam aloyikalami kukubandi hambe apa msabeni ndingamazuthi xo ndiyoyikabao ndoyikela ubomi bam uloyikalami.
Yeah. ndingamazuti ndiyayikabawo ndoyikelobomi bam uloyikolwa ukuba ndihambele apha emhlabeni ndingamazuti xo
Can you give them a round of applause one more time? Hallelujah. Give them a round of applause one more time and appreciate them one more time. Hallelujah.